Sia pilla.
We are alive.
Sia perfumula.
We are breathing.
Emhlabeni lo.
On this earth.
Oh, our mad love. Yetu.
That belongs.
Bazalwa lapha.
They were born here.
Bafela lapha.
They died here.
Igazi labo.
Their blood.
Lisayokeleza kulo mhlaba.
Still flows in this blood.
Amandla. Amathu. Amandla. Amathu.
Amandla.
Amathu. Sifuna ukubona ukuthi sikhona abantu abadala abathi ukhunololona.